noi sarà ciuca. Is a best of job. I'm the king of the rap. Nakalisha faster, sikalishi faster. Sound of the brabs, tishui na nembo. Utaposko msamba, unapumuiga tembo. Kwani wosi wana nini, wanakula mchele. Mina kula mpunga, wanakula bata. Mina meza mbuni, hao mabisho. Si watoto kiuni, nimefunguka akili. Mbinu nyingi na buni, I'm a real artist. Miso rap katuni, mibado na hit guitar. Tadija keka kapuni, mibado ni kumta. Vato loko kampuni, tumewashi waswazi na wote wa uzunguni. Chenga chenga ni da madabali ya kumbuguni. Top 10 za kubebwa, tukutane hapo stejini. Ndo mtajua nini.
Mtu mous kwenye bowls. Tupo kwenye mabano, hatuforo koti. Wamesukia minywele, bado kutinda nyusi. Bado kujichubua, hawa upendi weusi. Bado tupo achi, tumezungukwa na masnichi. Unje mgundichi, bado tunawakiki. Bado tupo yeah, mpaka takapofariki. Bado tupo na mola, salamu kwa wakaniki. Hatutoki mswaki yeah, mola ndo nabariki. Walijikuta wakikolekti mahater, mangos. Wakitupilia mbali, mashabiki, marafiki wa mapose. Wamejaribu kutuswichi, wamepufele. Kila hali, kila namna, wamepufele. Saki wichi, kisnichi, wamepufele. Sio sasa, toka zama, wamepufele.
That's the sound of the